Yeah, una cheki superhero na mission, yeah. Black on black looking like a billionaire. Game ni nae mobbing in a free na pair. I know it's impossible to really not stare. Spend weekends in my car, see me come dead. Blow ya kukufanyo se machine come ten. Don't fold in a kujena breeze when I smell. It may mix na shash but you really can't tell. Cheki black jujin. Window ni litint kabla uhami mjin. Ningumu resist cheesy fly kamimi. Before ni trust when you better take nini. Spadi leaky, melanin juu chini hakuna bleaching. Black is beautiful, you're not teaching. Girls are thinking, ni ma king tu na ma queen. Squad yote mpaka DJ. Black, juu ya kuangeza tire. Black, competition na icheki kwa kio. Bako yake pia ni black on. Black, Michael Jackson. Black, bank account on. Black, spend my cash on. Black, and her ass on. Black, competition na icheki kwa kio. Kwa yake pia ni black on, black. Na ni black.
Boys club tumedunga maopena. Nyonginyo tuko moshi. I swear siyezi tell pali tuko tuko setere sese. Mchezo rezeze. Rani shita ni mubuture sese. Switch bank what a champe does. Dania ring ni mahedi zine dinzi dan. Nataleteo ile kitu mina die mevai. Wakikata maji mini ko divine na gedai. There's a will, there's a way niggas inji andoa. Chawa shuku haa nyoka san kwa dondoa. No wezi hepa luga yangu vile na roro. So ni pesta and innovation vile na kapo.
Kodi medunga black dania G-Wagon. Nagene na black model and na friend. Chupa ni black tags intact kwa swag.
Nasumbuwa kakibeti ya chalo.
Squad yote mpaka DJ.
Black,
juu ya kuangeza tire.
Black,
competition na icheki kwa kio. Bako yake pia ni black on.
Black,
Michael Jackson.
Black,
bank account on.
Black,
spend my cash on.
Black,
and her ass on.
Black,
competition na icheki kwa kio. Bako yake pia ni black on.
Black,
na ni black on.
Black,
I'm the one, number one. Superhero, Superman. You're my lady, you're the one. Kuja hivo, usitan. I'm the one, number one. Superhero, Superman. You're my lady, you're the one. Kuja hivo, usitan.
Gangquela, yeah.
Una cheki superhero on a mission, yeah. Black on black looking like a billionaire. Superhero on a mission, yeah. Black on black looking like a billionaire. Game ni nayo mingi ngine free na pair. Sina how tough for that you see.
Squad yote mpaka DJ.
Black,
juu ya kuangeza tire.
Black,
competition na icheki kwa kio. Bako yake pia ni black on.
Black,
Michael Jackson.
Black,
bank account on.
Black,
spend my cash on.
Black,
and her ass on.
Black,
competition na icheki kwa kio. Bako yake pia ni black on.
Black,
na ni black on.
Black.